You're my strength, Lord. You're my healer, Jesus. You're my everything, Jesus. Ora kalama setelebozai. Take control of my situation, Lord. Hallelujah, Jesus.
Wako, wako, Bwana.
Ninaleta.
Naleta shida zangu kwako.
Ninaleta.
Wako, wako, Bwana.
Mizigo yangu.
Naleta.
Mashalebozai. Mashida zangu zote, Yesu.
Nitue mizigo yangu, Bwana.
Nipumzishe, Bwana.
Panguza machozi yangu, Yesu.
Nakuhitaji, Bwana.
Wewe msaada wangu.
You're my God.
Ni wewe.
You're my shield, Lord.
Mkombozi wangu.
Hallelujah. Nipiganie, Yesu. Rikalamaza.
Moyo wangu umeinama. Hali yangu imedorora.
Help me, Jesus.
Ripoti ya daktari yavunja moyo. Oh. Maneno ya daktari yavunja moyo. Njoo Bwana ninguze moyo. Nitakufa mimi. Shuka fanya miujiza yako.
Hey. Wako, wako, Bwana.
My Father, I need you.
Naleta shida zangu.
I bring
wako
myself to you, Jesus.
Wako, wako, Bwana.
Take control, Jesus, of my life.
Naleta mizigo yangu.
Oh
wako.
God, take preeminence, oh God.
Lekelebozai,
fight my battles, O Lord.
Ni wewe msaada wangu.
Lekelebozantele.
Ni wewe mkombozi wangu.
Mungu wangu nipiganie vita. Teta na wanaoteta nami, Bwana. Nitegulie mitego, Yesu. Nguza maisha yangu, niponye, Bwana. Wakati kama huu naomba kusikia sauti yako, Bwana.
Wakati kama huu ni wewe wanielewa. Wakati kama huu ni wewe wanifahamu. Oh, I give my situation to you, Jesus. I give my situation to you. Wewe unazo nguvu za kuondoa kuchekelewa. Tena una uwezo wa kuyafuta na madeni. Waondoa aibu, unafika utukufu. Wekutana na haja ya moyo wangu.
Yesu we. Wako, wako, Bwana.
Rikatala masetelebo.
Naleta shida zangu.
Baba nipiganie, Yesu.
Wako, wako, Bwana.
Teta na wanaoteta nami, Mungu wangu.
Naleta mizigo yangu.
Ponya maisha yangu, Bwana.
Niponye, Bwana. Mizigo yangu, Bwana.
Mungu niinue tena, Bwana.
Panguza machozi yangu,
Mungu wangu. Nakuhitaji, Bwana.
Msaada wangu.
Lift me, Jesus.
Ni wewe.
Anoint me afresh, O Lord. I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need your touch, Lord. I need your grace, O Lord. Oh, Jesus. Have your way, Lord. Oh, God, I give you glory.